abalwaniriza b'eddembe ly'obuntu bavumiridde ebyanyi ebikozesebwa b'ebyokwerinda ensangi zino ku bawagizi b'ekibiina kya National Unity Platform n'omukulembeze waakyo era akikwatidde ebbendera okuvuganya ku ntebe nnene mu ggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu buli lw'atambula okugenda okunoonya obuwagizi mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Ssenkulu w'ekitongole ki Foundation for Human Rights Initiative Dr. Livingstone Sewanyana agamba nti okutulugunya kuno kulinga okuluubirira okunafuya abamu ku beesimbyewo nti batendewalirwe bave mu lwokaano luno ekintu ekitali kya bwenkanya.
Kiringa ekiraga nti kati nkola yaabwe nkola ya gavumenti okulaba nti Honorable Ssentamu n'abawagizi be balina okunyigirizibwa batisiwetisiwe bave mu lwokaano, naye ng'ekyo kikyamu kubanga ekigendererwa ky'okulonda kya buli muntu yenna naddala bw'abanga amaze okusunsulwa akakiiko ak'ebyokulonda kiba kitegeeza nti aweereddwa omukisa oba olukusa okwesimbawo ng'abalala. Kati okumunyigiriza n'omutulugunya n'abawagizi be okubeera nti banyigirizibwa kiraga si busiwuufu bwa mpisa bwokka, naye kiraga akagenderere abawakanya oba abavuganya kasita banaabeeranga n'amaanyi bajja kunyigirizibwanga oba okutulugunyizibwa.
Dr. Livingstone Sewanyana era ayagala b'ebyokwerinda abalabibwako nga batulugunya abawagizi b'ebyobufuzi nabo bavunaanibwe ng'abantu.
Ekyo kikyomola ssemateeka waffe kubanga ssemateeka agaanira ddala okutulugunya omuntu mu kawaayiro nnamba 24 ne nnamba 44 era ebikolwa ebyo biteekwa okuvunaanibwa. Gye tukoma okubireka ne bibeera nti bigenda bwe bityo kibanga ekiraga nti enebanga nkola mu buli kulonda nti wanaabangawo abatulugunyizibwa n'abanyigirizibwa. Ebikolwa ebyo biteekwa okukomezebwa bunnambiro era nga gavumenti erina okuvaayo n'eraga weeyimiridde ku nsonga eyo okusinga okusirika obusirisi.